Obijidenge kibina kigata basomesa Uganda National Teachers Union kyennyamidde olwa gavumenti okwongera okusuulira ebyenjigiriza mu masomero n'amatendekero ebya gavumenti ekitaddewo omuwaatwa. Banekwera jangu bakwesezza okunyonyota bannansi nga baka n'emisimbi eza waggulu mu bisale eby'amatendekero ag'obwannannyini. Sawa ndi soyo natwe kigata basomesa feedback baguma ategeeza nti Uganda ekiseera kino ekwata kya kusatu mawanga ga Afrika gasinga obutafaayo kusa sente byanjigiriza nga bateekamu bitundu nana ku kikumi byokka mu mbalirira egenda mbi ensoma. Baguma agamba nti abayizi ba Uganda ng'omukagenderere bammiddwa omukisa okufuna omutindo gw'ebyenjigiriza omulungi olw'okuba abakadde baabwe tebasobola kusasula butitimbo bw'ensimbi mu masomero g'obwannannyini. Abadde akuwaganya ebirowoozo wansi w'enteekateeka Go Public Fund Education Campaign okuteekateekeddwa aba Education International n'ateesa nti waakiri ebyenjigiriza byanditutte ebitundu abiri ku buli kikumi mu mbalirira.
Kiba kitegeeza nti tujja kusanga ebintu bingi nnyo mu byenjigiriza ebigenda obutatambula bulungi. Ojja kwesanga nti abasomesa tebalina we basula, abayizi tebalina we basomera, ojja kusanga nga waliwo mujjuzo mu bibiina, kwegamba abasomesa batono, abayizi bangi. Ojja kwesanga n'ebyo ebikozesebwa mu masomero nga bitono, kubanga bw'oba toyongeza sente mu byenjigiriza era ebyenjigiriza bijja kusigala n'omutindo ogw'ewansi.